nga leka njogereko nawe byange bitono nnyo wabulira wabanyirira bwe mutyo mazima leero lwange ne bw'onyumyako obunyumya nange kimala namula mama nyabo obansanye kuba bwe nti nga sinya sinywa sebaka lwakuba gwe amaaso zigalimba ate oba gakugudde wenna omutima gusiye gulabe gwe gudde guna bambi tungana bulijjo gwe nninda yegwe kwata woyagala gwe nanyini twala wonna woyagala weni kwata woyagala gwe nanyini wefunidde atalikawundera kwata woyagala gwe nanyini twala wonna woyagala weni kwata woyagala gwe nanyini wefunidde atalikawundera samuka wabula wayase luno onyirira nnyo nga gyekomeza abakutawanya balomberenze n'ebyama byo leka mbikuume tojja kwejjusa sumulula ekyali kiremye okubeddedda omukwano gw'ogusitudde nalinakuwa bw'oba omukwalo nja kuwa emirembe ate oba bw'oba amapenzi ebyange biba bibyo paka bukadde gano mazima meereere zuno weemala eggoga gano mazima meereere era zuno weemala eggoga matusembeero kwata woyagala gwe nanyini twala wonna woyagala weni kwata woyagala gwe nanyini wefunidde atalikawundera kwata woyagala gwe nanyini twala wonna woyagala weni kwata woyagala gwe nanyini wefunidde atalikawundera kwata woyagala gwe nanyini twala wonna woyagala weni kwata woyagala gwe nanyini wefunidde atalikawundera kwata woyagala gwe
kunoonyereza ebbanga ddene nnyo singa bondaba sirikawondera
kwata woyagala gwe
nentunuulira gwe sayizi yange
atalikawondera
nyamba bambi tungana
kwata woyagala gwe
nyamba bambi tungana
wonna woyagala weni
singa bondaba sirikawondera
ya gara kwe
kuna nyezi
kwe funde
atalika wo.